Remember where you got it from. Zambian Music Promos, .co.
Kaleza che ambeta rofolo nek. Chalo si chima sek. Ikose usala wek. Vanecha si wao nek. Injoka zeka zeka. Wea wubama kuseka. Sonon drama si visa beka. Bete aneka. Ino nika idio panga dalama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama. Ino nika idio panga dalama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama. Hello kunzino wenda for what? Osati rovi. Leka maiti kuhuzi. Banzako wali be future. Osaisa kuwaleta muduzi. Tinkala timbela doji. Nisebenza paka kuchi. So nyimbo zanga zizili lache mulungu wanga zizisa kapuji. Chalo chafika pa woyo. Kuplow up ni matrend. That's why ni rapa va woyo. Sini na bwerelo fola machenji. Eninga ukeolo kumateni. Kuchila wauka kuseni. Theni pei kwa ni laitini. Mazale nishina kwa ni sateni. I chase money like I don't like it. That's why I'm a fly kid. I was born and raised in the 90s. And I'm still a shy kid, but if I sang I can be psychic. Unatamba poti aichi. Nindrama kulipe vina tina konka pa malusaka pa maiji. Njule tepali no sangwa, kalumba feeling imba neck. Leka wambele cheza ngena mudala, ninzimu za sensing a neck. Ninae sonkala hambo, hambo sile tesa gari. Peni kwili la fote ni mawani, mugaraji mwanga mwashote ya bugari. We I'm better off follow neck. Chalo si chima seka, ikose usala weka. Wanecha si wao neck. Njoka zeka zeka, wea wubama kuseka. So non drama si visa beka, bete aneka. Ino nika idio panga ndalama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama. Ino nika idio panga ndalama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama.
Solo fulu tani trecho. Apa mano ni kufainensho. Sini shota pandalama nzine kafa na leka ni sainepo. Sini oneka na dula na wages fulu nika universo. Nilipete miopeseka na nika wala sini di bisexual. Vanecha vama funa waitaya. Fulu chemba kukacha. Lyonse ni zikonela cheka tapa. Bata pwani tiela fulu ni politician ni kachini kapata. Pwani sonda hakuna matata. Ni kusebenze sa munu chalo. Ona veneva lemela ni makata. Aliensa nga kupase advice not money. Batizili mumutumba. Boy bafuno nipisha mnyumba. Pressure ni kangi wano endo tunda. Zichu ya kaba ya funda. Hapa na funta ni kangi wano gula unga. Panya mata bama zimi ya mafoni. Ni vaka zizi na mapepe ya nkunda. My snake solo. Facheo linacho arusha kupoka. Paka mwapesi pa mangarazi boy. Panagula helicopter. Unifuna chenga ufuna chintu. Sindiwe mwana wa Kristu. Osangara saka mulu saka ife. Boy tukubweza kupristu.
Kaleza che ambeta raw follow neck. Chalo si chima seka. Ikose usala we. Vanecha si wao neka. Ninjoka zeka zeka. Wea wubama kuseka. So non drama si visa beka. Bete aneka. Ino nika idio panga ndalama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama. Ino nika idio panga ndalama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama noti wanzang. Drama.
Remember where you got it from. Zambian Music Promos, .co.